giba nemakhone nine ntwana yami yo he kuyote yovalwa kuyovalwa sathemisana ukuthi sohlekisana nayo emva kwecapa undercover
Ngizokubatha kahle mina soze ngakulahla Sizohlukaniswa ekufa
Uyesu Kristu oklami my love Manginawe ngiyahambela
Sohlukaniswa ekufa